Suka pamoja records.
Tanzania, songe mbele, songe mbele, songe mbele, majibu yanapasuka. Songe mbele, songe mbele, songe mbele, mazuri yapo mbele. Tanzania, songe mbele, songe mbele, songe mbele, tulijenge taifa letu.
Pongezi kwa Rais John Magufuli, hapa kazi tu na kazi nzuri ya kutumbua majibu. Nasi wananchi tumuunge mkono, hapa kazi tu tuamke nasi sasa tuchape kazi. Hey, pongezi kwa Rais John Magufuli, na kazi nzuri ya kutumbua majibu. Nasi wananchi tumuunge mkono, tuamke nasi sasa tuchape kazi. Songe mbele, songe mbele, songe mbele, wananchi tuache lawama. Songe mbele, songe mbele, songe mbele, wananchi tuchape kazi. Wananchi songe mbele, songe mbele, songe mbele, tulijenge taifa letu.
Sasa mbele kwa mbele, zama za nyelele ndo zimesha ludi tena. Magufuli waze wina wendo baba kwenye nyumba, panya wote kapembeni, wewe kwetu ni paka. Nyelele Jakaya vipi, baba Mkapa, wote ni marais, sija msahawi Mwinyi. Wengi ndo waliona nchi wakaigeuza wini. Sasa na mengi ya kongea kwa leo ndo yana push.
Songe mbele.